Ananana silie machozi gali bado napumua usikufuru Mungu gali sauti unasikia wewe umepanga milioni yeye anapanga sifuri wewe umepanga gorofa yeye anapanga kibanda ulipanga ule nyama kesho kesho nakula daga usikate tamaa bado na muda shetani akosi kushindwa bado na muda yo ayo mwezako kana na mochwali ajitambui ajui nani anapita nani anamwita nani anaingia wewe unaona na unashuhudia bado na muda ae bado na muda mwaka unakatika ulipanga ujenge korofa mwaka unakatika ulipanga ununue verosa alhamdulillah umeambulia basikeri akati mwenzako kavuna kwenye mwaka ukilema sunapumua angali mzima bado na muda Shetani alimjaribu Ayubu kwa kumpaga majaribu alimpaka upele mulizima mke wa Ayubu akasema Ayubu wananuka Ayubu alishinda mitihani weje wewe bado na muda Angamara
you got
time Usilalame, usitukane, zidi kupambana
no.
Mungu anaona, muda wako waje hata kugusa
Kikosa leo, sikufuru Mungu, the time is come
Usilalame, usitukane, zidi kupambana Mungu anaona, muda wako waje hata kugusa
Sema Mungu kakuonea Ewe mbeba zege Nasema Mungu kapendelea
Kati una mikono Kakubariki una macho na masikio Kuna mwingine asiki kabisa Kuna mwingine atembei kabisa Heri kutembea Kuna mwingine asiki kabisa We unapata nguvu kushika mikono Bado na muda Bado na muda
Sauti kama unasikia Sikia timamu Sikia timamu Na ufamu Kama unatamua ninachozungumza
Bado na muda Bado na muda Mungu ametenda mengi juu yangu Kuna muda niliachwa na baba na mama Hali mbaka na wife Yeah kunitupa
Hali ninyanyua Akanitemeza Akanishika mkono Akanyonesha mali sahi Natabasamu nina muda
Angamara nawe
Mungina naoa leo Kesho naacha Mungina naolewa leo Kesho naacha We umedumu kwenye ndoa furahi Bado na muda
Siache kumumba ye bado na muda
We umolewa jana Leo umepigwa We umeoa jana Leo umesalitiwa Usilalame
Bado na muda
In the name of Jesus, Jesus, blood on the moon. In the Lord of the mass, on the mass, blood on the moon. In the name of God, Messiah, blood on the moon. In the name of you, the way you, the way you, the way you, the way you, the number room. You got time.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No.
Muda wako aje atakugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu. The time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona, muda wako aje atakugusa.
Bado na muda, naimba sababu yake yeye. Bado na muda, bado na muda.
This is my Abu Klasa. This is message for you. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumbwa kushindwa. Mwenyezi Mungu muumba baraka, tabasamu, furaha kwenye kila maisha mwanadamu. Mwenyezi Mungu akupi mtihani usiomudu. Nyanyuka, kumbatia shida zako na mitihani yako. Ikupe nguvu ya kupambana kimaisha. Still bado na muda.